waxaa jirta gabar la yiraahdo Anna.
There is a girl named Anna.
Anna wuxuu leeyahay dhar badan.
Anna has a lot of clothes.
Iyadu wuxuu rabaa inuu muuqdo stylish.
She wants to look stylish.
Anna waxay furaysaa dharkeed maalin kasta.
Anna opens her wardrobe every day.
Waxay heshaa shaarar badan oo midabka leh.
She finds many colorful shirts.
Anna waxay jeceshahay dharkeeda iyo surwaalkiisa.
Anna loves her dresses and pants.
Iyadu waxay jecel yihiin inay isku daraan.
She likes to mix and match.
Anna waxay isku dayaysaa isku dhafan kala duwan.
Anna tries different combinations.
Waxay jeceshahay midabyo ifaya.
She loves bright colors.
Anna waxay go'aansataa waxa ay xirato.
Anna decides what to wear.
Waxay isku dayaysaa daradeeda.
She tries on her outfits.
Anna waxay dareemaysaa farxad darkeeda.
Anna feels happy with her clothes.
Waxay diyaar u tahay dugsiga.
She is ready for school.
Anna waxay tagaysaa iskuul subax walba.
Anna goes to school every morning.
Ansu Fati waa ciyaaryahan dhalinyaro ah.
Ansu Fati is a young football player.
Wuq wuxuu u ciyaarayaa Barcelona.
He plays for Barcelona.
Ansu wuxuu jecel yahay naadigiisa, laakiin wuu niyad jaban yahay.
Ansu loves his club, but he is unhappy.
Wuxuu doonayaa inuu helo farxad.
He wants to find happiness.
Ansu ayaa ku riyoonaya inuu ciyaaro koox ka wanaagsan.
Ansu dreams of playing in a better team.
Wuxuu doonayaa inuu u dhaqaaqo naadi kale.
He wants to move to another club.
Wuxuu u fikiraa in tani ay tahay doorashada saxda ah.
He thinks this is the right choice.
Wuxuu doonayaa inuu faraxsan yahay oo guuleysto.
He wants to be happy and successful.
Ansu waxa uu aaminsan yahay inuu samayn karo.
Ansu believes he can do it.
Wuxuu rabaa hawl cusub.
He wants a new adventure.
Ansu ayaa diyaarsan mustaqbalka.
Ansu is ready for the future.
Naadiga Jet Set wuxuu mar ahaa meel firfircoon oo ku taal Santo Domingo.
The Jet Set Club was once a lively place in Santo Domingo.
Dadku waxay yimaadeen usbuuc kasta si ay u qoob ka ciyaaraan oo u raaxaystaan muusikada.
People came every weekend to dance and enjoy the music.
Si kastaba ha ahaatee, halkeeda habeen waxay wax walba isbedesheen.
However, one night everything changed.
Shil aan shil halis ka dhacayna klubka.
A terrible accident happened at the club.
Saqafka ayaa burburay si kadis ah, isagoo sababay walaac.
The roof collapsed suddenly, causing panic.
Dad badan ayaa ku dhaawacmay musalsal.
Many people were hurt in the tragedy.
Waxaan u yeeray caawimo, waxaanan orodnay inaan badbaadino iyaga.
We called for help and rushed to save them.
Maalmaha kadib waxay ahaayeen mid aad u adag.
The days after were very difficult.
Waxaan lumiyay saaxiibo badan habeenkaas.
I lost many friends that night.
Hay'adku waxay bilaabeen baaritaan si degdeg ah.
The authorities began an investigation immediately.
Magaalada oo dhan ayaa murugsanaysay haddaad ku xasuusan tahay.
The whole city mourned for the victims.
Mar walba xasuusta habka habeenkaas qasan.
I will always remember that tragic night.
Masiibada Jet Set lama aysan iloobin.
The Jet Set tragedy will not be forgotten.
Bulshada casriga, joogitaanka aaladaha dijitaalku waxay noqotay seef laba geesood ah.
In modern society, the omnipresence of digital devices has become a double-edged sword.
Gacanta dhinaca, tignoolajiyada waxay xoojinaysaa isgaadhsiinta iyo helitaanka macluumaadka.
On one hand, technology enhances communication and access to information.
Si kastaba ha ahaatee, waxay kaloo ka qayb qaataan dhacdo loo yaqaan technostress.
However, it also contributes to a phenomenon known as technostress.
Ereygii wuxuu matalaa culayska ku dhashay xidhiidh joogto ah oo ay dalbato qalabkayaga.
This term represents the stress induced by the constant connectivity demanded by our devices.
Dad badan ayaa warbixinaya inay dareemayaan xoogan iyo welwel sababo la xiriira cadaadiska aan la joojinin.
Many individuals report feeling overwhelmed and anxious due to this relentless pressure.
Si toosan technostress, waxaa muhiim ah in la dhiso xuduudaha u dhexeeya nolosha gaarka ah iyo tan shaqada.
To combat technostress, it is crucial to establish boundaries between personal and work life.
farsamooyinka sida detox digitalka iyo waqti aan qalab lahayn ayaa ka caawin kara astaamaha technostress.
Practices such as digital detoxes and scheduled device-free time can alleviate symptoms of technostress.
Ugu dambayn, fahamka saameynta caadooyinka dijitaalka ah waa muhiim si loo ilaaliyo dhalanteed caafimaad.
Ultimately, understanding the implications of our digital habits is vital for maintaining mental well-being.
Dhaqanka dadka aqoonta ku saabsan technostress wuxuu keeni karaa istixgal digital oo caafimaad qaba.
Empowering individuals with knowledge about technostress can lead to healthier digital interactions.
Maalin aan u hoggaam jirgooyin ah oo ilmo saameyn leh, filosoofada waxay la tacaalayaan su'aalo qoto dheer oo ku saabsan dabeecadda xaqiiqda.
In an age dominated by scientific advancement, philosophers grapple with profound questions regarding the nature of reality.
Su'aalahani waxay u furan yihiin sida fikradaha sayniska ay u qaabeeyaan fahamkeena ku saabsan caalamka.
These inquiries delve into how scientific theories shape our understanding of the universe.
Falsafaduhu waxay ka fikirayaan awaaqibta mashiinka quantum iyagoo weydiinaya dhigayaal aasaasi ah.
Philosophers ponder the implications of quantum mechanics, questioning fundamental assumptions.
Tani waxay horseedaa dood hodan ah oo ku saabsan sababaha iyo go'aaminta.
This leads to a rich discourse about causality and determinism.
Soosamo oo ku talinaya mowduucyadani waxay bixiyaan qadarin qoto dheer oo ku saabsan aasaaska falsafada ee maamula baaritaanka sayniska.
The exploration of these themes yields a deeper appreciation for the philosophical underpinnings that govern scientific inquiry.
Falsafadu waxay u adeegtaa keliya saaxiib sayniska, laakiin sida muraayad muhiim ah oo aan ka baaranayno fikradayada.
Philosophy thus serves not merely as a companion to science, but as a critical lens through which we examine our assumptions.
Sida ay ku hayaabayo dhiga aanan, waxay kaloo u dhacayaan aragtiyadeena in dib loo qaabeeyo.
As scientific paradigms shift, so too must our perspectives evolve.
Ugu dambayn, raadiyaha aqoonta ayaa isku xidha labada cilm, isagoo muujinaya qoto dheerka dadaaladeena garashada.
Ultimately, the quest for knowledge intertwines both disciplines, revealing the depths of our cognitive endeavors.
Halqab maalin qorax ah, koox saaxiibo ah ayaa ku kulmay guriga sare si ay uga hadlaan noloshooda.
One sunny afternoon, a group of friends gathered at Sarah's house to talk about their lives.
Waxay ka hadleen qorshayaasha ay mashquulka yihiin iyo sida aan caafimaad qabin ay u noqdeen.
They had been discussing their busy schedules and how unhealthy they had become.
Sisi Astan, Jenna waxay soo jeedisay in ay baaraan caadooyinka cunista caafimaadka leh wada.
Suddenly, Jenna suggested they explore healthy eating habits together.
Khaladu waxay noqdeen kuwa xiisaynaya, waxayna isku raaceen inay ku biiraan iyada safar yar oo ah ogaansho.
The others were intrigued and agreed to join her on a small journey of discovery.
Waxay go'aansadeen inay ku bilaabaan isbeddel fudud oo ku jira caadiga qorista subaxdooda.
They decided to start with a simple change in their breakfast routine.
Bedelkii cuntooyin sonka, waxay doorteen oatmeal kor u leh miraha.
Instead of sugary cereals, they opted for oatmeal topped with fruits.
Waxay dareen ka badnaadeen iyo diyaar u ah in ay ka takhalusaan maalinta inay horey u jiraan.
They felt more energized and ready to tackle the day ahead.
Iyada farxeen go'aan qaraarkooda, waxay qorsheeyeen habeen karinta.
Feeling proud of their decision, they planned a cooking night.
Waxay tijaabiyeen cuntooyin cusub ayna la wadaagteen natiijooyinkooda midba.
They experimented with new recipes and shared their results with each other.
Muddo kadib, waxay kasbadeen kalsooni badan xirfadahooda cuntada waxayna ku raaxaysteen safarka wada.
Over time, they grew more confident in their cooking skills and enjoyed the journey together.
Dhammaadka, waxay garteen in cunidda caafimaadku aysan ahayn keliya isbeddel, laakiin waa isbeddel qaab nololeed.
In the end, they realized that healthy eating was not just a trend, but a lifestyle change.